hakika wema na fadhili zake zitanifuata siku zote, nami nitakaa kwake milele, milele, milele yote. Zitanifuata siku zote, nami nitakaa kwake milele, milele, milele yote. You love me. You are the beginning and the end.